Mamidunda.com.
Mamma. Chocolate.
Alright. Goddamn. Ura. Mbaka. Mkononi kuna jina Patricia. Sija mchora Tina wala Trisha. Tatu ya jina lako ndo faraja yangu, mpenzi wangu we. Nishaona kina Lina na Aisha, wote wakina Dina na Nisha. Moyoni wendo raha yangu, tunda langu we. Niache nipote, potele ya gapote. Nikizishika nyama zigori kina mana kuwaga kama kicha. Niache nipote, potele ya gapote. Nikizishika nyama zigori kina mana kuwaga kama kicha. So never leave me lonely. Just tell me you will love me only.
Tattoo, na kuchora tattoo. Tattoo, na kuchora tattoo. Tattoo, na kuchora tattoo. Tattoo, na kuchora tattoo. Kila dakika natamani kuwa na wewe, ukiondoka mawazo kichwani mie. Mwenzako nakupenda. Ah, nakunja ndita, naganda na mimi na wewe kwa beri sita. Nikipeana mimi na wewe, mimi na wewe. Mana mapenzi swasira, upendo wangu mikwako una hira. Wasikuchanganya ukabila, kapotea mazima wewe. Acha nipambane kwa sira, kama vile mchezaji wa mpira. Na makupa kupa tile lira, nitapuliza vuvu zile. Tattoo, na kuchora tattoo. Tattoo, na kuchora tattoo. Amiei. Tattoo, mie na kuchora tattoo. Nishauliwe. Tattoo, na kuchora tattoo. Nishauliwe.
Chizimidunda.com.